kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sidio tamani
Mamadou Ouattara to boggi jandega fandu hala Mamadou Samsi ko jam nyalli sakrabe hediwe to kayton roobe nangude ima daraji cenam lum mongo ngallurande do mbien mijo fedde kafu ande gomi mbien janjigi e mamata tawta taf beroore ko woni mbien tawtude ko woni mbien do tawa mbien yo bomi tawangal bambarabe segu bisimilla sakrabe do woni sema kawrjam hande di to kayton fedde kafu mbien mairie o e kanye chambre commerce landini mbien nyande alande gu sapo jegom uttu nyaloma cenam lum mongo ngallurande yo bangal yambreji nyaloma tapantati go jouer ronde afrique hertanande robe e do sisli cenam ben diam e cenam ben yimbe le kab ben kambe julabe gonbe le nuko jetti sanni odo golle yalane be do famu kedan fastan Ousmane Niali Bouli e Alcissé
Pisse di e buriata ngaji e juude mabbe be kafo e golla be meddi gonde faabade gonde wadde ima daraji fiisude bu mango kay go hakino faanda mudon he yambinde nyalom afrika kedena do rewbe ko yambina chapantati go o lewru julie dabbe nondo ko saabide be cubbe luma mango go madam makalu asta konta hore jo kafo kay hokki jabu go landol
imana meku kenya
so ayi ara hala hala challal futa walla bal ardi somaji amen dile lumoji dile choodo ta dum lumo wan tunni san so adebbo ana tiide juude mala fanja ha chodaya somaji ma pirta de leedi ni le ngodo lumo tunugo jaha defaya dum yoppi men wutaade lumo go fewde dido yambereji
don angana suku fura kala jeya
e de julabe go hakkilo weli be sanne e imabe o imadara be dan mo inde gunda mabbe e golleji mabbe le lumo go be jeli de imadaraji wadde fiisa fiisa jukkine wadede wattufu
abi yoro jeya
nuko o halabi do golle kando jukiteede sabile majjum tam mi keddorto challal labinde lumo go kan e gaitaade goriyaji de hunde mojjune dido golleji an way latal sababu buita tundi le lokko
politinde wi do golle wadi yeso hejabe meri kanye chambre de commerce et d'industrie kay wono ko Mamadou Samba Diallo hebini studio tamani yute kay
to baflabatu hultan wiide nyande asjumare sappo inay outu men préfet o yambiri yo fudda yontere humaninde ngure den du wadama le bolongal ameri baflabe e wimirsen chef o ko buri mbien nyaa chapande go on nyaa chapande go on sukabe ude dubi no dubi jeegom yaade lebbi chapande joy e jeenay totete porte vitamine A e albendazole e do faba kalis UNICEF e Ellen Keller international to bankas to noga injeddo hayebe mbien commune ngaji kulu ogo lesagu e subala mbien totama cakite yonterende machine ngaji nyohetedi mbien e talki serantagal cagalla lebbinay jande fi famu golle mudun e do faba ONG World Vision Mali bangal projet kulesu gondo le mbien dido commune ngaji nguradun totama mbien ko gure kewde ido commune ngaji di to ansongo to police be mbien nangunde imadraji tutugol e jam ndanno ko buri mbien chapande joy mbochuji e jam heba nyande asorande le yambere nyaloma dokal e jam le sesref ansongo odo golle police be ngalurende latiki sababu garangal hayebe mbien hejabe lamu e kanyadum mangal pade en tark meden hande naban en be dorade famu do bomi finato bambara be segul lolirdi janjigi men di rewbe nayabe kanye ben hayabe ben habube bomata non den hultama vide darande mudun na mun sonne bangal hetugul jam dewral darman sangari o pio gachi ben don ko hali bangal mudu ketna fastango Alcissé
isegu nyene je dodido
tegeratu gootel e yambreji watte laamu segu yambere hellugol ka rewbe han em tam hertanano janjigi o banti darne mako rewbe le nayebe fayeto hayabe rewbe ana andani san kido yambreji kambe jati woni kewbe hakkille janjigi o dido yambreji le wakat goto wadanno hitane fu don so ndungu betike godo yambere yopugol jalo noddirse le hitane ka fu juldeji didi woni yambintedi do bamarabe do julde ne kana heddi faham do amen do yimbel hewbe ana yura geleji kewdi battidi se bugu wara hawrude dido yambereji dido yambereji jewtinoji ana wawi latal sababu tekinde endam hakuna yimbel ngadobe hitane yidata nadu jido wakati fay wakati
ngo nyele je nyula olubi nyonyi
do katene kabaruji amen kirduji handi sakrabe on jarama hedade yo on kirejam